ramani na mitaziweka moyoni. Oh jamani, basi sawa, tenda wema tambua, zitanifia kifuani mama, kifuani mwangu, sije choma na jua, nikali kadharani baby, hadharani. Baby vibaya, o mapenzi mwana, nimekonda nimebaki sina gara, moyo wangu na umu, siri yangu moyo wangu wejalala, o sitojali mama, maumivu ule mavumbono kusema, oh baby.